Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletsego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matšatši leo morena a re diretšego lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go sena taba gore ikhwetša ka re ga seemo se se jwang, go sena taba gore ka ba re kwele go ba re boneng, go sena le taba gore ba gore ba tamba ka ba ba sa tsoge botse go ba ba fitile lefaseng la ka keno ka taba ya lego a meoya ya bona ithobaleleng ka khutso ba gesho modimo wa rena e sale modimo le tšatšing la legono ke yena ramatla ka moka ke yena motala wa mabaka ke yena khukama ditšhaba ke modimo wa Israela ke modimo wa go phela ke modimo wa go rekwa ke modimo wa gore matlafatša ke modimo wa gore tusha ke modimo wa gore lwela ke modimo wa gore fodisha ke modimo wa gore yabela go ya ka ditlhoko tsa rena. May his name be praised. Are yeng gote, as we are reading from the book of Matthew chapter 5 verse 11, that is Matthew chapter 5 verse 11, and it reads as follows: Happy are you when people insult you, persecute you, and tell all kinds of evil lies against you because of me. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because of me. Heavenly Father, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Carry us with your word. Correct us with your word. Minister to us with your word. Embrace us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Bagesho le ke lona le ntshela morena cha tshin la le khono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele le ntshela morena le tshwella pele go bolela le nna le wena le ntshela morena le le go sietsa dina bontsha rena bagesho ka le ntshile re a phela ka le ntshile re a matlafala ka le ntshile re batho re tseba le go rapela modimo a khutso a re se go fatse. My Bible says ba le tlhogonolo ke le na wa tseba bao ba le roga ba le bolelela ditaba tshele sa ditsebe ba le tlaisha ba bolela makaka mokaka lena ka bakalaka le bitso la morena le bokwe re nke le botse go dumela morena Jesu a se papadi ba tla go roga ba tla bolela ka mogho ba ratang ka wena bangwe ba bolelele ba feta ga o sule wena he o ba lebelela ba re ka mo o kipitsa modumedi ka mo o kipitsa morapedi e ka re morapedi yena a sengwana motho e ka re morapedi yena ha na maikutlo mare re ke go botse le ntse la morena le re ba le tlhogonolo ke ba tsana go le lena ba o ba rogiwang ka bakala Jesu ba o le tlhogonolo ke ba o ba tsana le lena ba go roga kwa ka bakala modimo ba le tlhogonolo ke ba tsanang le lena ba go tlaishiwa ka bakala ditumelo tsa lena ba le tlhogonolo ke ba tshwana le lena ba go bolelelwa makaka moka ka baka la modimo wa go phela le biso la morena le bokwe bebele a ka e bolela mantšhwa gore ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le lena ba go pharwa ka melato ka moka ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le lena ba go bolelelwa makaka moka ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le lena ba go rugiwa ka baka la go dumela ba go rugiwa ka baka la go rapela ba go rugiwa ka baka la go ya kereke ba go rugiwa ka baka la ditumelo tsa lena le bitso la morena le bokwe re nke le botse ba gesho ke fela ke bolela mantšhwa gore ke tlhompa ditumelo ka moka wa bana he o nyaka go ba le khutso amogela batho ka moka ka tsela ye ba leng ka yona o seke wa le ka go fetola motho ka bakala re gona le motimo wa go amogetseng le wena ka tsela o leng ka yona yele bibele ya kaire ba le tlhogonolo ke bone na ba le tlhogonolo ke ba tsanang le lena ba go rugiwa le sela dira selo ba le tlhogonolo ke ba tsanang le lena ba go tlaisiwa le sela dira selo ba le tlhogonolo ke ba tsanang le lena ba go bulelelwa maka ka bakala tumelo tsa lena le bitso la morena le bokwe e reng ke le botse batho ba tla go tlaisa wena o se wa ba dira selo batho ba ka go lwantsha o se wa ba dira selo batho ba ka go tlhoya o sa tsebe le mo ba tswa go gona ba se ba tlhoya wena ba tlhoile modimo o morapela ba se ba tlhoya wena ba tlhoile modimo o modumela ba se ba tlhoya wena ba tlhoile kereke mo go rapela go gona le bitso la morena le bokwe na nka gwetsa amena mare re ke go botse mantšwa kgomotsoši tšatšing la lekgono ba le tlhogonolo ke ba tswale ba go tlaisiwa ka baka la modimo ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le wena ba gore ba tshwe mare he o feta e ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le wena ba gore batho ba die boithatelo ka baka la gago ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le wena ba gore ba bolelelwa maka ka moka ka baka la tumelo ya gago e ka re nka go tsa amen he ke le wena nka senga le go ya kerekeng ka baka la dipolelo tsa batho he ke le wena nka se tshuka mo ka tsena ka mo ka baka la dipolelo tsa batho biele ke gweditse thereso ka raga lentswe la modimo gore ke nna wa le tlhogonolo wa go yo roga maroga ka moka ke se ka dira selo ke nna wa le tlhogonolo wa go yo tlaisiwa ke se ka dira selo ke nna wa le tlhogonolo wa go yo bulelelwa ditaba tse ke sa ditsebeng ke nna wa le tlhogonolo wa go yo thomelwa ditaba ka baka la modimo e ka reng ka go tsa amen wa bona dilo di a direga mo lefatsheng ka baka la tumelo e o nago le yona batho ba go fetogela le maloko a family ya gago a ka go fetogela ba go phara ka maka ba go bolelela ba go tlaisa ba go roga ba go bitsa mabitso bitso ka baka la tumelo ya gago bibele ya kaire wa le tlhogonolo ke motho wa go swana le wena e ka reng ka go tsa amen he nna ke le wena nka senyane ke phagamisa so ke se aka ka kitima lebelo le ka tseba gore gona le modimo wa go nthega gona le modimo wa go ntshepa ka re ga leto le la bophelo a ba bolele a ba sebe a ba loye a ba rogane nna ke tlo tshwarelela tumelo yaka a ba dietse ka moka tse ba di naganne tse ba di gopotse le tse ba senang taba le tsona a ba di tsweleletse nna ke tlo tswelela pele ke tshwere tumelo yaka ka re ga emo ka moka wa go ba le molomo a bolele wa go loyana loyane wa go rogana rogane ka tumelo ya ka yona ke a gana ka baka la modimo wa ntshusitse ka baka la modimo wa ntshusitse this morning ka baka la modimo wa go pholosa bophelo baka ka baka la modimo wa go ntlhakodisa ka baka la modimo wa go mpoloka tse ka moka tse di lokile ke tlo yo gotlelela botlhoko ba pelo ka baka la ke modumetse ke tlo yo gotlalala dipolelo ka moka ka bakala o ke modumetse ke tlo yo tshwella pele ke motile biele ka modimo ke tlo tshwella pele ke moetisa pele biele ka modimo ke tlo tshwella pele ke itshwarele ditse ka moja wa kobo ya gagwe modimo a re se go fatse ba re se blessed are those when people insult you, they persecute you, and they tell you all kinds of evil lies against you because of this God. Batho ba bulela cheba di bulela, ba dira cheba di dira, ba raga raga, ka baka la modimo, e ka reng ka go tsa amen, ba go tlaisa, ka baka la modimo, ba go roga, ka baka la modimo, ba go thomela maka, ka baka la modimo, ba dira cheka moka, cheba di gona tse ba di gopotse ka bakala mutimo wena ko wena mo shogofatswa ngwane sho o shogofetse ka bakala hore go batho ba ka moka ba tletseng le nagaye ba yo thomela wena go batho ba ka moka ba o ba batseba ba yo thomela wena go batho ka moka ba ba tlhakanang le bona ba yo thomela wena go metse ka moka e yagileng go te ba yo thomela wa gago wa le tlhogonolo ke wena le re tshwalo le ntshila mutimo wa le tlhogonolo ke wena wa go yo tlaisega ka bakala mutimo wa le tlhogonolo ke wena wa go roga kwa ka bakala mutimo wa le tlhogonolo ke wena wa go thomelwa maka ka bakala mutimo wa le tlhogonolo ke wena wa gore he o tswelela batho ba tshwamare ka bakala mutimo wa le tlhogonolo ke wena wa gore he o tswelela batho ba tswinya ka bakala mutimo e ka reng ka gwetsa amen ngwanesho o seke wa latlha tumelo ya gago ka bakala batho o seke wa tlhanamela mutimo ka bakala batho a ba bolele wena lebelela sefapano mo tlhakodiso ya gago e tswa go gona a ba diretse ka moka ba di gopotse wena lebelela sefapano mo tlhakodiso ya gago e tswelelang gona a ba boleletse ka moka ba go bolelele ba go thomele ba go roge wena tswelela pele o lebeletse sefapano mo tlhakodiso ya gago e tswang gona e reng ke le botse lentswe la modimo le re sefapano go na le bophelo ba gešo he re lebeletse sefapano modimo wa rekwa ke fela ke bolela mantsha gore a gona mo modimo a rileng ba ka se sebe ka rena a gona mo modimo a rileng ba ka se ke ba re roga there's no way where it is written that people won't persecute you there's no way where it is written that people won't falsely accuse you for the wrongs that you did not do but focus ngwanesho lebelela morena lebelela sefapanong he le tiko yona we pass he le meliko yona you must pass it with flying colors because of this God that you serve, because of this God that you trust, because of this God that you depend unto, because of this God that you look up to. Bona ba le tlhogonolo ke ba tshwanang le wena ka re ga diemo ka moka you are so blessed ngwana morena ka baka la mo sepela go gona you are so blessed ka kala dilo ka moka tse ba go thometse go tsona wena o shugofetse modimo a khutso a re shugofatse ntumelele ke bolele mantsha gore he o nyaka go shugofala o seke wa itwela he o nyaka go shugofala o seke wa kipusulusetsa vengeance is not yours but God he o nyaka go shugofala o seke wa busetsa mantsho morago he o nyaka go shugofala le o kadikwa ka moka wena yo reta mutimo ka re ga pelo ya gago o re o sale mutimo wa go loka o sale mutimo wa go phela o sale mutimo wa go tshepagala o seke wa dumelela dipolelo tsa batho whether ke maka o ba ke thereso gore di go tsokotse ngwana mutimo don't justify yourself e re ke go botse he batho ba kwele ka wena ba feditse le dipelo tsa bona le o ka tlhalosa ba setse ba feditse le o ka leka go bolela ba setse ba feditse boloka khutso ya gago o tsebe gore wena ke wena wa le tlhogonolo gobane wa tlaisiwa ka baka la mutimo wena kwena wa le tlhogonolo gobane ba go bolelela ka baka la mutimo kwena wa le tlhogonolo gobane ba go roga ka baka la mutimo e ka reng ka gwetsa amen bona sepela o be le mereba o tshepe mutimo o mo etise pele he ba boletse ka wena o sepele le godimo wa tseba wa apare smile o emise magetla o ba lebelele ka lethabo o ba medisha ka bakala re wena kwena wa le tlhogonolo ka bakala re wena wa tseba gore gona le mutimo molwedi ka bakala re wena wa tseba gore tata we sho wa magodimo o tseba tsere sa ditsebe wa tseba gore mutimo wa kwa le godimo ke mutimo wa go tshepagala e bile ke mutimo wa gore thusa ke mutimo wa gore lwela ke mutimo wa gore emisha ke mutimo wa gore phagamisha ke mutimo wa gore rata o seke wa kitlalosa ngwanesho o seke wa kitwela heba to ba bolela maka ba kwana ka ona le o ka bolela nnete ba ka seke ba go kwa le bitso la morena le bokwe ba re sho le ke lona lentse la morena tshatsin la le gono ho ana go le tsebeng ke a kwehle semo ya o se botsang diphuthego nko re rapele go te re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulusi wa ka ntibalele dibitsa ka kamoka o fodise mmeli wa ka ngwala le bitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le etletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth amen Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. God bless you.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.